Umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal ubusingethe ingqungquthela izinsuku ezimbili ngenyanga November 2018. Inhloso yale ngqungquthela bekuwuhlahla indlela ebheke phambili ekuphuculululweni komkhakha wezolimo phecelezi i-Agricultural Master Plan ezoba inkombandlela kuyo yonke imisebenzi yezolimo KwaZulu-Natal. Ingqungquthela iqhamuke nalezi sombululo. Kuzosungulwa isigungu i-Agricultural Development Advisory Body esizobandakanya izinhlaka ezehlukene zezolimo ezizoba yizwi labo bonke ababa beyichaza kulomkhakha ukuze zeluleke ungqongqoshe nomnyango. Umnyango uzosungula ikomidi elizozinza emawadini ukuze kufinyelele kubantu emazingeni omphakathi. Kuzobuye kwakhiwe uhlu lwabalimi oluzogcina yonke imininingwane ephathelene nabo ezisinyiswa umnyango ukuze ubahlinzeke ngosizo lapho kunesidingo khona. Umnyango uhlela ukusungula ikomidi elizolandela ukuhlonishwa kwamalungelo abahlali basemaplazini nabasebenzi bakhona, libuye likhuthaze ukuxoxisana phakathi kwabo nabanikazi bamaplazi. Asenze ezolimo usikompilo lwethu.